Ministry y'ebyobulamu erabudde bannayuganda ku ndwadde ezijjana okukula okusinziira ku kikula nti zizze zeeyongera. Akulira ebyobujjanjabi ebyalukale Dr. Daniel Kyabayinza agambye nti endwadde zino ng'okusinga zigwa mu kkowe eryezitasiigwa zitta abantu 40% wadde nga zeewalika. Anokoddeyo kookolo wa katungulu, entunnunsi n'endwadde z'emitima mu basajja ate mu bamaama kookolo omumwa gwa nnabaana n'ebirala. Dr. Kyabayinza abadde mu kutongoza olusisira lw'ebyobulamu lwe bakubye ekitebe kya minisitule olugenda okumala ssabbiiti nnamba.
Kyala beetaaga okukebera amabeere gaabwe n'okukebera omumwa gwa nnabaana. Musobola okufuna kookolo w'omumwa gwa nnabaana oba breast cancer ku mabeere. Abasajja tumanyi nti balina kitui kya prostate, tusobola okukebera mu musaayi gwabwe ekiraga ebitambula bulungi mu prostate yaabwe, prostate enzyme. Ne bwe tusanga zitandise okukyuka nga zeeyongedde okusingiriza waggulu emyaka 5-5, weetaaga okwekebeza oyo okumanyi bw'oyimiridde kubanga waliwo ebisobola okukolebwa ng'okyali.